Aje nita naitika kwake mwiko kuzikunjaga na ndita hiyo mlume shazimika macho nimeziba masikio pamba hiyo mlume nyonge tai pata tukale Dubai morali pandisha kama sai mbele yo kitu sikatai kabumba mlume nimedata hiyo katoto kama nikamata hiyo mlume nimedata hiyo Toto kame nikamata yo Sichomo Yeah
Ayoyo
Situme kuja kubeng Kamata glasu weka wane Story tuzimalizi ya gechumani Nikupeleke Miami Kisha nikufikisha Kilimani Yes sir Mlume nyonge tai Bata tukale Dubai Morali Pandisha kama sai Mbele yo kitu sikatai Kabum Mlume nimedatai Katoto kame nikamatai Mlume nimedatai Katoto kame nikamatai Sichomo
Another streaming
Mtoto chaudere yo
Ay ay ay
We mtoto chaudere yo
Ay ay ay
Sichomo Sichomo
Yeah!
Dream big!